who finds one finds a good thing. Kwanyo chinge agengene mali safi. Lagwe negara ready ge guazazi. Awa bye bye ngolenjo baby baby. Oh baby, baby oh. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitu gulgule impo wangu. Watachuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post. Lazima weekend to watch a TikTok baby na. The one I love, baby. The one I love. No getting diamond. The one I love, baby. The one I love. No getting diamond. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitu gulgule impo wangu. Watachuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigule impo wangu. Baby na post, acha ni post.
Takupa penzi kihindi hindi. Oh Indian love, adonda mkale. Baratin rogo head mwamyale wendi. Amun your love, sinita masali.
Amun wachamino, posten hivi chene cho. Kwanza chugiche, gigibire in Mombasa. Nguti chamon, honey posten chugiche. Baby chugiche, gigibire in Baringo. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitu gulgule impo wangu. Watachuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post.
Bane chomyot baby nyole private. Kaya nane nyonyon kete public. Menye temporary inye my permanent. My permanent glehi rango valkisorio.
Representing White House Empire.